Frank a Lion. The records in I see. Hey, puliro muliro, igagari kusigiri. Obulungibwo wankubaga tekeza gyentiri. Abula wankwata ngakapa namata wankwata. Iye wankwata omugisu nakadodi wanyweza. Waliwo lwekiyitirira wetyo nenkuba n'enduulu. Baneba ne batuukirira nga balowooza waliye n'antuga. Waliwo lwekiyitirira eka nenkuba n'enduulu eka. Baneipane batuukirira nga balowooza waliye n'anzita. Nakupenda sana ololuswahili, I love you so much obimanyi baby. Shalali shalali lubaluwalabu ewuliro tabuze nnimi. Nakupenda sana ololuswahili, I love you so much obimanyi baby. Shalali shalali lubaluwalabu ewuliro tabuze nnimi. Walai amazima ga Katonda walai. Jaina sukari kibera juwetende wataba majani. Jagala obere mubiri ngolinga musayi we bansala ye gwayika. Jagala tukole kampani nga kwe maneja bwe bampita ye gwagenda. Wabula lwada gada gada jine mami luli we balinga. Iye lwada gada kamami ne dadi nga teba nechawa. Iye smile love kafuwe chokunya nga kulike chofu hey. Iye gwe maimoni lava siri kutane weli babomisha. Nakupenda sana ololuswahili, I love you so much obimanyi baby. Shalali shalali lubaluwalabu ewuliro tabuze nnimi. Nakupenda sana ololuswahili, I love you so much obimanyi baby. Shalali shalali lubaluwalabu ewuliro tabuze nnimi. Ndiberawo sirivawo kukutabula nzomulawo. Zendi pesa mukituli kyalyo yenze ndipizoyo. Kawe bagamba sirina malala mumukwano ndinatamekwa. Sikwanze kulaba situka kutaka nserera nyimuka hey. Sikwanze kulaba situka kutaka nserera nsitukanga naye. Onumya nyenjala mwana kuna ndwa zalusa hey. Onumya nyenjala engeri jopiso na ndwa zania hey. Onumya nyolaba mwana kuna ndwa zalusa hey. Onumya nyenjala mwana muwalo na ndwa zania. Nakupenda sana ololuswahili, I love you so much obimanyi baby. Shalali shalali lubaluwalabu ewuliro tabuze nnimi. Nakupenda sana ololuswahili, I love you so much obimanyi baby. Shalali shalali lubaluwalabu ewuliro tabuze nnimi. Nakupenda sana ololuswahili, I love you so much obimanyi baby. Shalali shalali lubaluwalabu ewuliro tabuze nnimi. Nakupenda sana.